Thank you. lwakho luyangimangaza. Namusa wakho uyangibusisa.
ushenge sokalisa ngilinde ngithathe zami isigode ntshosho mandi ngamandi siyophinde sihlangane.
Thank you. Thank you. Thank you.